njya kwa kodore urababaye agahinda ni kenshi buracyo kagira ngo ntago kira bakwiru kagira ngo nago bucya agahinda ni kenshi ariko nyemerera umve ihangane nyuma y'ibi hari igisubizo kizima
izabu ni yaba nziza itanyujijwe mu ruganda nuko rini shobora gucya idaciye mu muriro ugenzi nukubona biguhanda ukumva bikera cyane komera ubarisha imana gutabarwa kuri hafi izahabu ni yaba nziza itanyujijwe mu ruganda nuko rini shobora gucya idaciye mu muriro ugenzi nukubona biguhanda ukumva bikerera cyane komera ubarisha imana gutabarwa kuri hafi
kuko urareba imbere yawe ukabona hari misozi impande zose ukabona ugarishwe ukabura kugenza ibikugoye ariko mu mwijima nk'uwo yawura amaso urarame dufite imana itubere yahirengeye imana uwano kugutabara
izahabu ni yaba nziza itanyujijwe mu ruganda kurini shobora gucya idaciye mu muriro ugenzi nukubona biguhanda ukumva bikerera cyane komera ubarisha imana gutabarwa kuri hafi izahabu ni yaba nziza itanyujijwe mu ruganda nukurini shobora gucya idaciye mu muriro ukumva bikerera cyane komera ubarisha imana utabarwa kuri hafi
komera ubarisha imana utabarwa kuri hafi.